We say there is something called free education, but we dare not take our children to those free education things that we preside over. We want to build roads, and we have faculties of engineers, complete with PhDs and professors, but we go to China to bring a diploma holder to tell us how to build roads.
Elimu yetu haiakisi mazingira yetu. Elimu yetu haitatui matatizo yetu.
Mlete mchina, mlete mchina, mlete mchina, mlete mchina.
Elimu yetu haiakisi mazingira yetu. Elimu yetu haitatui matatizo yetu. Mlete Shivji, mlete Warioba, mlete Ulimboka, mlete Kibatala. Pala magamba mwache mwache kwanza majalala. Tunathamini ngozi zao sisi Masakala. Tunadharau maprofesa wetu majalala.
Na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ya kichaa tu anayeweza kuyakubali.
Chinga mta wa Kongo, mchina mta wa Kongo. Chinga reja reja, mchina reja reja. Makro kunome, micro kumi, vyote beba beba. Uchumi mdogo, uchumi mkubwa, vyote beba beba. Wanasema elimu bure, minasema ujinga bure. Elimu imedaulutiwa dagaa wawili mchuzi pipa. Degree za kununua, hata kukopa pia unalipa. Tanzania ya viwanda vya kutengeneza jojo na biskuti. Heavy metal kwetu mwiko, laba nyembe na mikuki. Watunga sera, unapendeza tunasuti. Kichwa ni empty hata makamasi tuwa ukuti.
Fedha zinazochukuliwa hapa inawezekana ndio zinaendesha nchi zingine zilizoko huko ambazo zinasema zinaendelea alafu zinatuletea mitumba hapa. Tuna wataalamu wasomi wazuri.
We want to build roads and we have faculties of engineers complete with PhDs and professors, and we go to China to bring a diploma holder to tell us how to build roads.
Elimu yetu haiakisi mazingira yetu. Elimu yetu haitatui matatizo yetu.
Mlete mchina, mlete mchina, mlete mchina, mlete mchina.
Elimu yetu haiakisi mazingira yetu. Elimu yetu haitatui matatizo yetu.
Mlete mchina, mlete mchina, mlete mchina, mlete mchina.
Mitani Msimbazi, twende live sasa mambo tandawazi. Kihisabati ile dili chapa kazi. Kitani noma mbwa koko wazi wazi. Unatukano nona clap we duanzi. Heshima sana dada mkuu na shangazi. Chama chetu ni kikubwa ipo wazi. Tunakipendela wajumbe ni viazi. Kazi kazi 2025 bana. Wazi wazi jobu atupishe wana. Razi razi tutamwagiana sana. Chonde chonde Tanzania yetu mama. Wale marapa wako busy kama shanga za viunoni. MC ni mpakul na bangiri mkononi. Mtumwa hawi mtumwa paka tumwe vya mdomoni. Tamaa ya mwili akili umaskini ni tumboni. Hakuna rushwa tamu kama ngono masomoni. Huwezi elewa, ukielewa utalewa. Kijani na Msimbazi ukielewa unalewa. Mwalimu shule ya msingi bwana mdogo tu ana mvi. Au niseme lile ni vumbi la chaki. Au niseme watumishe wana haki. Ukijitoa unatolewa na ukilala unalaliwa. MCs wote bongo, no marapa wote bongo. Wanafanya pono music. Uwezi fanya nachofanya haki kulipi. Sio biashara ni elimu pia music. Kuna wabunge king na wabunge queen. Ndo manali naeditiwa kama video za nskana. Kuna wanao imba na wanao chana. Chana sugu alichana paka speaker akabana.